yeah. mcjamspromos.co.
MC Jams is who can gelish on this one. Hey, 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 hey. Tati kula baby, darling. Mumutima wandi waliba forever. Nangu imyaka ya kweba shani. Nalikutemwa mpaka lelo. Tati kula baby, sweetie. Niwe walenga umutende. Every day nemona iwe. Ni blessing ya fuma kulilesa. Na lelanda bantu tabomfa ifyo nkukumbwa every night. Smile yobe ilenga nchale fayebu inonga ubushi kubwa loa lighter. We sunshine darling wandi bantu iwe ni oxygen. Shaki miaka yandi yonse tubefe together mpaka end. Yo wabe patita wankwata umutima wandi ulalila. Bantu iwe waine wampela. Love yo ishapwa. Tati kulabe iwe darling. Umutima wandi waliba forever. Nangu imyaka ya kweba shani. Nalikutemwa mpaka lelo. Tati kulabe sweetie. Niwe walenga umutende. Everyday ndemona iwe. Ni blessing ya fuma kulilesa. Ifintu fionse fiali pilibuka. Ukufuma potwa kumanya. Ivi mumenso yandi baby. Niwe waini nkabila. Ndepe palesa everyday. Atupale palavi yesu. Bantu iwe tefya kutamba. Ni future yandi true. Hold me closer. Uika yokutali. Ndefu ayafie iwe. Forever mu life yandi. Baby teti nkulufie. Nangu inshita shibeshani. Bantu iwe ni ansa. Kuma pepo yandi. Oh, tati kulawe iwe tali. Mumutima wandi waliba forever. Nangu imyaka ya kweba shani. Nalikutemwa mpaka lelo. Oh baby.
MCJamsPromos.co.